trendybeats.com.
Anọ m n'ọsọ eluigwe, mana ụmụaka ekwe na ọ ga dị ire. Ike a na-ekpuchi bụ before ka ụmụ adịza flashin dị ife. Nwaanyị ha ji alaike bọtọ, ha na-alaike ihe akwa. Love language ha wee gọọ ijikwa ego gị ji aba. Bọọ ụmụ a ga-eme gị ịwa, atịtụwa chọkwa m ịma. Ije go follow in love, eh, n'obi pesin ga-agwa ga-agwa. Bọtọ ụmụazị pịa gị ọkụ, ikweta na-egbe na-egbe dị iche iche. Aga ma wupuzi anya m kọzi mmepe fone si ike ike. Hey!
Ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge. Chukwu na napụtakwa ụmụ gị n'aka ụmụ ọgwụgwọ oge, aka ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge, ụmụ ọgwụgwọ oge. Chukwu na napụtakwa ụmụ gị n'aka ụmụ ọgwụgwọ oge, aka ụmụ ọgwụgwọ oge.
Ha alaike ka flex, adịghị anya n'ego dị gị test. Nwa mami, nwa daddy, just wait, come back in at work. Hey, nechi him nechi, umu oge kwe mmadu rua lezi. Mwane kogo kwa mo, anya pigo kwa mo, msika msigo difu umu anesi. Hey, but why me heje doto, uboro karerezi wanya doko. Oji go umu anabobo, so big daddy go umu anadoto. Hey, umu azi pia goko, ikweta nebe nebe di chiche. Yeah, agama wupu si anya mkozi mepe phone si kike. Hey,
umu ogugu oge, umu ogugu oge, umu ogugu oge. Kuna napta homo de nako mofu gog, nako mofu gog, mofu gog, mofu gog, mofu gog, mofu gog. Kuna napta homo de nako mofu gog, nako mofu gog.
First class mix.
More music on trendybeats.com.